Yes, Lordy music on this one.
Aye, it's my favorite boy. Drop that. First time committing, kamwambia I love you, kusita kunjibu I love you too. Nikamwamba nafasi kwenye moyo wake, akasema chondo sinumize tu. Nikatabasamu kama shamsham, baada ya kuona mtoto ana utu. Promise, nikampromise, hatopata maumivu katu. Kwa kibaba mwenye nyumba ndo mimi, analisha mapocho vinyama vya chini. Hapa tulipofika, tumekula yamini, na napenda kupoa viku kumadini. Ukuti ukuti, wa mnazi, mtoto kanrudisha shule. Zama sikumbuki kule. Ukuti wa mnazi, mtoto kanrudisha shule. Zama sikumbuki kule.
Po, atulali na njaa tunalaliana. Po, wanaona wivu tunavyopendana. Po, usione ujinga mbona unazima data mabebio. Nikikuita ukuje na mwendo unanata mabebio. Po, atulali na njaa tunalaliana. Po,
kwenye baridi joto nkumbate, nikupe vinono jingate. Wakuja wakija tokwe na mate, embu watambie kwanza kikate. Suna juu zuri wako umepitilizo, deni teka mina hizo nguvu za giza. Unataka out Morocco Ibiza, sema baby keep tumebakiza. Kwa kibaba mwenye nyumba ndo mimi, analisha mapocho vinyama vya chini. Hapa tulipofika tumekula yamini, na napenda kupoa viku kumadini. Ukuti wa mnazi, mtoto kanrudisha shule. Zama sikumbuki kule. Ukuti wa mnazi, mtoto kanrudisha shule. Zama sikumbuki kule.
Po, atulali na njaa tunalaliana. Po, wanaona wivu tunavyopendana. Po, usione ujinga mbona unazima data mabebio. Nikikuita ukuje na mwendo unanata mabebio. Po, atulali na njaa tunalaliana. Po,
he's your favorite boy on this one, yeah. All right, tower.